mama yangu. Kijana wake anapambana haso itajipa tu. Nataka uende umwambie Nadia wangu zawadi yake aliitisha kesho itajipa tu. Huku mjini hali ijaga sawa tunapambana kila siku ndo mambo ya dunia. Na kinachoni uthi eti mingi yotegemeo inanichoma kwa roni kona watu wangu wanalia. Yeah, I'm pushing on, pushing on, yeah. I'm moving on, moving on, yeah. I'm pushing on, hoping for the brighter day. Hey, I'm pushing on, pushing on, yeah. I'm moving on, moving on, yeah. I'm pushing on, hoping for the brighter day. Hey, and you want, 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 you want. And you want, 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 you want. Imani yangu nimeiweka juu, kamba kwenye buti nimekaza tu. Imani yenu ndiyo ngao yangu, nina imani kesho nitapata tu. Uta celebrate, celebrate, ay, jubilate, jubilate, ay, celebrate, ay. You want, you want, you want.